push up.
Kema kidu.
Mayo kwenda wali chinja. Fide tuna le mune kakale. Tose fjali piruka.
Na likabale neti mano vya kujele. Foyo kesi ndevengeshi manumba nineshi mwana. Foyo kesi banitana buwana.
Mayo kwenda wali chinja. Twide tuna lemone kakale. Tose fjali pilibuka. Ukumwele kumachana difineka. Fijana elese mwana vende tose wali chinja.
And the debt is gone. Limbini timbu idio sosika. Limbi mapepo ya dio sadika. Wadinchinja mami wila tadika. Limbi nifi walivenge shima. Yesi mailo no mwanga shima. Limbi nifi walifuko kuteka nyazi. Ngameshi mchishima. God bless the day that I met you. And to our queen I am thankful. Gani umbinga na tile muti. Monga baska ni kufuna na futi.
Mayo kwenda walichinja.
Shop.com.